DatimSafi.com.
What do I do?
What do I?
Oh, mama! It a rhythm not a man to get it down, so take again like a boom boom. Yeah, man, just want to get a summer day. I wanna take this music to the next level. Ah, take it all.
1990.
Tatizo lako uliniacha mimi msela. Kila tukikutana unaniita mimi msela. Hata rafiki zako wanakufosi uniache msela. Ila wakiniona wananipenda mimi ni msela. Ni muda mrefu jamii natuonani. Penzi gani mekuleta mwangu nyumbani? Karibu nikupe kiti, unieleze nini mama. Jamila ndipo alipoanza kulia. Oh, na kushindwa kuogea. Hata mimi takito niliumia kujiuliza. Jamila analia, bwana wake amemwacha. Jamila analia, bwana wake amemtupa.
Rubudan.
Jamila alipoanza kuongea, aliongea na maumivu mingi. Hata mimi takito niliumia kujiuliza. Oh, eti walianza penzi bora, siku nyingine arudi nyumbani kumuuliza kama amepata mwingine, anamfungia virago.
Jamila analia, bwana wake amemwacha. Jamila analia, bwana wake amemtupa.
Aite
Jamila, pole pole, maamuzi yako yalizidi sia. Jamila pole pole, niliposema usiende ukunisikia.
Ah, Jamila pole pole,
pole pole, pole pole. Jamila pole pole, pole pole, pole pole,
Takito Afrika.
Shoro mwamba on this one.
Wana mapilau, mapilau.
Ah, mitoto ya Kigamboni yo. Mitoto ya Kibada yo. Mitoto ya Kariakondogo yo. Mitoto wa mtafutaji kwa Afrika yo. Watoto wa California love. Aweshe mazora, mazora. Misalibie VVV1 yo. Boss Minor.
Awe bibi we.
Watoto wa Kiko. Askari kama askari we. Amudriki umpakani we. Achawa kama chawa. Ajimeko umpakani we. Achaduni we.
Apandu.
Mitoto wa Milungu.
Agaiza Minoma. Asajenti na kuona.
Ashante shana mitoto mila kenge.
Akidali mtoto.
Ashante shana.
Aweki wa shio.
Arapi manucho.
Atuna maduka.
Ajino kwa jino.
Anaite.